Osha, ni mimi kwenye mitambo, mwidu pao kweli. Tupo na DJ Fasa, naongelea habari ya Marian. Alinisingua, japa, japa, weka. Chapa, chapa.
Wewe dada Marian mwenzako naumia.
Wewe dada
Marian mwenzako
naumia.
Wewe dada Marian mwenzako naumia. Wewe
dada Marian mwenzako naumia. Japokuwa uko mbali mwenzako naumia. Wewe
dada Marian mwenzako naumia. Wewe
japokuwa uko mbali mwenzako naumia. Wewe
dada Marian mwenzako naumia.
Wewe leo mimi nakutafuta uko wapi? Umefanya nini we dada Marian? Mbona leo mimi nakutafuta uko wapi? Umefanya nini we dada Marian? Naomba unipende.
Ai 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 ai.
Naomba unipende mimi.
Mama 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 mama.
Naomba unipende.
Ai 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 ai.
Naomba unipende mimi. Unanifanya nisilale.
Sababu yako wewe.
Unanifanya nisile.
Sababu yako.
Unanifanya nisilale.
Sababu yako wewe.
Unanifanya nisile.
Sababu yako wewe.
Naomba unipende.
Ai 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 ai.
Naomba unipende mimi.
Mama 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 mama.
Naomba unipende.
Ai 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 ai.
Naomba unipende mimi.
Mama 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 mama.
Weka. Twende
tena. Masela wa kaboko, masela wa kumbirwa, masela wa itungo.
Twende ka.
Ai, nataka niluke nanyi ingia kati tena. Ingia kati wauniwe ingia kati. Ingia kati kina dada ingia kati.
Achia dela mama, achia dela dada. Achia dela mama, achia tena. Achia tena na watoto achia tena.
We dada Marian uyuwe na umia. Uyuwe na umia we dada Marian. Uyuwe na pata shida we dada Marian. Kukupata we.
Naomba unipende.
Ai 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 ai.
Naomba unipende mimi.
Mama 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 mama.
Naomba unipende.
Ai 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 ai.
Naomba unipende mimi.
Mama 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 mama.
Ingia kati tena. Ingia kati dada. Ingia kati tena. Ingia kati twende.
Onyeshe unapochuma mchicha tembele. Onyeshe unapochuma mchicha tembele.
Na wanangu tena. Na masela tena. Kati kati tena. Na wanangu ingia. Ingia tena na watoto ingia. Ingia tena, ingia tena. Weka, weka. Chapa baria, chapa baria.
Hush.
Masela wa chungwa.
Weka.
Ujio mpya uwe 2021. Na wapata masela. Ah, kama kawaida. Twende.
Wanangu wanju, wanasema pija kili.
Ai, 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 ai.
Nasema kina dada, nasema pija kili.
Mama 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 mama.
Weka balia 2021.
Naomba unipende. Naomba unipende mimi. Naomba unipende. Naomba unipende mimi. Naomba unipende.
Ai 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 ai.
Naomba unipende mimi.
Mama 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 mama.
Naomba unipende.
Ai 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 ai.
Naomba unipende mimi.
Mama 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 mama.
Ingia kati tena. Ingia kati dada. Ingia kati tena. Ingia kati twende.
Onyeshe unapochuma mchicha tembele. Onyeshe unapochuma mchicha tembele.
Na wanangu tena. Ujio mpya 2021. Ah, kama kawaida.